Are you ready to embark on a taste adventure? Raise your glass to Tuscandimu, a crisp lager infused with a lively flavor of zesty lemons. Let a cold Tuscandimu be your go-to drink. Excessive alcohol consumption is harmful to your health. Not for sale to persons under the age of 18 years.
Kukumbushe, nilipokuvisha pete Ulisema machache, uniachi mpaka nife Marango masina,
sina, oh.
Resha sina,
sina
Ugonja sina,
sina,
jina lako ninalo Uwepo wako, dolikuwa wangu sima Minaona giza,
kinachota
Kipana leo ni kufekesho Tutaonana
tena
Ifike kesho liamba Waniweke kwa mchanga
tena.